Agapé, você é Agapé, você poderá crer. Mimi Mungu wako nilikuchagua, nitakushika kwa mkono wangu, nitakusaidia, toka mikononi mwa maadui zako, uwe salama. Nishike haki yote ukaitende, usiogope. Mimi ni Mungu wako niliyekuchagua, nitakushika kwa mkono wangu, nitakusaidia, toka mikononi mwa maadui zako, uwe salama. Nishike haki yote ukaitende, usiogope.
Mambo magumu
usiogope,
ujapo sukwa sukwa
usiogope,
adui shetani akikuandama
usiogope,
uchumi wako ukiyumba yumba
usiogope,
na Mungu zako akikutenga
tulia, tulia kwa Yesu ndani yako usiogope.
Ujapo songwa na mambo magumu
usiogope,
ujapo sukwa sukwa
usiogope,
adui shetani akikuandama
usiogope,
uchumi wako ukiyumba yumba
usiogope,
na Mungu zako akikutenga
tulia, tulia kwa Yesu usiogope,
usiogope,
usiogope, usiogope, usifadhaike. Mimi ni Mungu wako niliyekuchagua, nitakushika kwa mkono wangu, nitakusaidia, toka mikononi mwa maadui zako, uwe salama. Nishike haki yote ukaitende,
usiogope,
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 usiogope, usiogope, usifadhaike. Mimi ni Mungu wako niliyekuchagua, nitakushika kwa mkono wangu, nitakusaidia, toka mikononi mwa maadui zako, uwe salama. Nishike haki yote ukaitende,
usiogope,
usiogope,
usiogope.
Ujapopita katika bonde la mauti, ujapohisi kwamba Mungu hayuko,
shikilia,
shikilia, kama Ayubu shikilia imani.
Ujapopita
katika bonde la mauti, ujapohisi kwamba Mungu hayuko,
shikilia,
shikilia, kama Ayubu shikilia imani yako.
Kwa kuwa umeipokea imani yako kwa Mungu, yeye ni Bwana wa mabwana, anaweza kukuokoa. Usiogope shetani, Yesu alimshinda msalabani. Waoga na wasioamini hawatamwona Mungu. Umesongwa na mambo magumu,
usiogope.
Usiogope, adui shetani akikuandama, usiogope,
usiogope,
uchumi wako ukiyumba yumba,
usiogope,
na Mungu zako akikutenga,
tulia, tulia kwa Yesu
usiogope.
Ujaposongwa na mambo magumu,
usiogope.
Ujapo sukwa sukwa,
usiogope.
Adui shetani akikuandama, wewe usiogope. Uchumi wako ukiyumba yumba,
usiogope.
Ndugu marafiki wakikutenga,
tulia, tulia,
tulia,
usiogope,
usiogope,
usiogope, usiogope, usifadhaike. Mimi ni Mungu wako niliyekuchagua, nitakushika kwa mkono wangu, nitakusaidia, toka mikononi mwa maadui zako, uwe salama. ukaite, ukaite nde.
Usiogope,
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 usiogope, usiogope, usifadhaike. Mimi ni Mungu wako, niliyekuchagua. Nitakushika kwa mkono wangu, nitakusaidia. Tuka mikononi mwa maadui zako, uwe salama. Nishike haki yote, ukaitende.
Usiogope,
usiogope,
usiogope. Ujaposongwa na mambo magumu,
usiogope.
Ndugu marafiki wakikutenga, tulia.
Tulia, tulia, tulia. Tulia, tulia, tulia. Usiogope.